Egore sabalala no genda nage Nze chonchira banga mukisa kubalunje yonolonda yonzera Olugendo lomukwano gwangerawe Lulaba mumukise yote bakulimba Tsunami wokuchawagana bulabeyo Ebera yebibale mamulavu Njagala nkugambe kati Tindi muntu nga bolaba
to leave.